exclusive from ZambianMusicSite.com.
Don't waste your time. I could go. Wanapanya mutima ni bambiri. You got a chance to try again anyway. Don't give up on yourself. Asabela oh, mwenga mtima. Kukupushika ukalira. Kukusekesa ukakwira. Iwe Tutilinae Tivipanga mungo siti kuunda Nukumbu kakae Dala Wako ni wako Mwanangi seba zibe wanzako Wako ni wako Azwankala pambali pako Wako ni wako Mwanangi seba zibe wanzako Wako ni wako
ZambianMusicSite.com.